DutchimSavage.com.
Dancing,
Genie X Double Six.
Your body's on fire, fire. Na unakata vibaya, baya. Si nimekupandisha mimi, takushusha. Na kote tatembeza ndimi, kusafisha.
Nimeweka me my words on you. Nakupenda sana my love. Weka me my words on you. Na furahi ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Cheki cheki.
Baby slow down. Please slow down. Baby slow down. Please slow down.
One by two mina bounce. Unavyozi koleza za ko round. Unanchochea kunikiwa down, 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 down. Bebe, afu bebe, si umenipenda mwenyewe. Jo, jo, unibebe, maexi tu wapige mawe.
Oh baby, uje na mizi. Tule wali na nyama mingi. Oh baby, uje na pipi. Na kuloja na mina kusubi.
Nimeweka me my words on you. Na kupenda sana my love. Weka me my words on you. Na furahi ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love.
Nisimame ukika kwenye bedi undo wa sha. Kwenye mapenzu safisina mindo ba. Na nanyuwaga kulenga top sha.